STRP TOP. That's so Charlie. MJ Records.
Atuende shambani, aturudi nyumbani, atapaje nani, paka tumalize pombe. Aturudi nyumbani, atuende shambani, atapaje nani, paka tumalize kombe. Kombe, 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 paka tumalize kombe. Kombe, 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 paka tumalize kombe.
Kunywa kwenye kibundo vile napendaga, mchujwa tukuyu aumbeke ya Wachaga. Lompanga subu itufute pipa saba, nene alisumbu inimesha limba ada. Mastu wena wanao, jotu cheze sigiri, natupa jembela, hatu kindizi ngedere. Wengine shawri zao, zatu sikizi kengere. Kiminyama wale wao, sisi tukale tembe.
Atuende shambani, aturudi nyumbani, atapaje nani, paka tumalize kombe. Aturudi nyumbani, atuende shambani, atapaje nani, paka tumalize kombe. Kombe, 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 paka tumalize kombe.
Kuna matuba na bana, kila siku tufuke mabonde. Kuna kazi pana pana, lengo lenu mwataka tukonde. Tusha choka kuinama, kulima sana kama makonde. Leo sisi tumegoma, tuwasheni kidogo tuneponde.
Olalai, ae, olalai, ae, olalai, ae, olalai, 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 olalai. Atuende shambani, aturudi nyumbani, atapaje nani, paka tumalize kombe. Aturudi nyumbani, atuende shambani, atapaje nani, paka tumalize kombe. Kombe, 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 paka tumalize kombe. Kombe, 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 paka tumalize kombe.
We teacher nzoe, usituboe, ushatutuma sana kuzafishe tiu tukumoe. Awe teacher nzoe, usizogoe, na mwenyewe chapombe tukinywa sisi usikosoe. Mechango kibao, kamsha pe baba mwenyewe. Misheti tambarao, beba kauze mwenyewe. Sisi kufeli na dharau, juwa tatizo ni wewe. Kufundisha mnasahau, basi kwa cheni tulewe.
Atuwele shambani, aturudi nyumbani, atapaje nani, paka tumalize kombe. Aturudi nyumbani, atuwele shambani, atapaje nani, paka tumalize kombe. Kombe, 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 paka tumalize kombe. Kombe, 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 paka tumalize kombe.
Big sound.
Over.